Ngicela ungithande, ngiyakucela ngicela ungiphathe, phathe kahle mfane nami.